Don't worry, it's about paying professional music.
Zenwalk.com.
You're ready to go.
Wake up, wake up, wake up. Chef, chef, you're on Bosera. Wake up, wake up, wake up. Chef, chef, you're on Sumina.
Abwadi wamle mbwe wa imini kana matwi.
Ushefi nsefyo wa mbosela.
Abwadi wamle mbwe wa imiano mchila.
Ushefi nsefyo wa nsumina.
Washoku woko kubale.
Waya mkufwenyesha kumoru.
Washoku woko kulimu pepi.
Waya mkufwenyesha kumoru. Ushefi nsefyo wa mbosela. Ushefi nsefyo wa nsumina.
Weka wai wewe mwa.
Fula na kumemengela wafuruka famu kuyoku ya tute. Nalikuteka panga ndole ya bali mfuitila na kalashulea. Wiso cheating ine palipisa te walele kwenza lanje balisa. Washa kororo esha nina pene. Ya kesa na yu ayo matesi. Na bana batatule rombo nelesi. Hawe na musombo kamweba nesi.
Weka bwa, weka bwa. Ushefi shefio ambosela. Weka bwa, weka bwa. Ushefi shefio ansumina.
Abwadi kwa mlembwe wa imini kana matwi.
Ushefi shefio ambosela.
Abwadi kwa mlembwe wa imiano mchila.
Ushefi shefio ansumina.
Washoku woko kubale.
Waya mkufwenyesha kumoru.
Washoku woko kulimu pepi.
Waya mkufwenyesha kumoru.
ZWAP.com.